Yeah.
KZ, Mr. Think, I see you, man.
CKMusicPromos.com.
Lipam Tunda, Guru. You have to be the Moses of your family. Lead them to the promised land. Let's go.
Dai, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Mamuna, afunika kukula na machuwe.
MSQs International.
Kukula na machuwe. Dai, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Mamuna, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Dai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge panja yako ni machuwe. Dai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge bana bako ni machuwe. Dai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge familia yako ni machuwe. Dai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge mpini wako ni machuwe. Nikukula na machuwe. Na
mature, you
will more so while upon all
day. Guy, I'll put Nicka Cocula and mature, you
will more so while upon all day. Wakamuna, mature.
Kukula na machuwa.
Guy, afunika kukula na machuwa. Afunika iwe boy kumekika shua. Afunika kukula na mutima uli pure for sure. Afunika brain ili weak. In the other ways, we call it premature. Yet they see glow boy ni manyua. Nishi poverty iwe boy waita kiwa. For sure, living is done na motua. Na kumbuka chama tenzi ya mene ise tenze poo. Listen ni boy, tezo enda na bear. Bachi bululu iwe boy, they don't care. Giving you boy advice, not in fear. But mutumba ni chimundu ni womea. Mutu wanga ufunika kunkara na fear. Put more work, you boy, na more fire. Ajikezi Mr. Thinka ni da. Mama yanka kutine, boy swani ziva tikaya. Mwanya yangu faka ni kuwaya. Mama funa ine guys ya tikunipaya. Listen ni wakazizi. Listen ni boy, I work for mom. Na wana vanga, na family yanga. Na real friends, venita na nivaza. Kezi Mr. Thinka. Dai, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwa, mamuna, afunika kukula na machuwa. Nikukula na machuwa, kai, afunika kukula na machuwa. Nikukula na machuwa, mamuna, afunika kukula na machuwa. Nikukula na machuwa, kai, afunika kukula na machuwa. Kulibanga sunge banja yako ni machuwa. Kai, afunika kukula na machuwa. Kulibanga sunge banja bako ni machuwa. Kai, afunika kukula na machuwa. Kulibanga sunge familia yako ni machuwa. Afunika kukula na machuwa. Kulibanga sunge mpini wako ni machuwa. Nikukula na machuwa.
Iwe mose walu panobe.
Nikukula na machuwa.
Iwe mose walu panobe.
Kai, afunika kukula na machuwa.
Iwe mose walu panobe.
Wekamuna, afunika kukula na machuwa.
Uru. Iwe mose walu
kukula na machuwa.
Panga we monga Moses. Success, destination ni prosesi. Sunga uke cheno nghala chema posesi. It's a journey ya mawin na malosesi. Wake up, get up and strike like lightning. Gauli fed up, you better fight this. I know it's kind of frightening. But the heat comes with shining. Visualize, strategize, actualize. Muntu wanga, you are wise. Otherwise, kakulindila katungu panja. Your surprise is the prizes alengesa nkuku kamba. Sima guys wa kontorola future ni mulungu kumamba. Breadwinner, push, it's a calling. Siva kupechinga. Just be ready, yo siva kusetting. Joy comes in the morning, full summer pressing. Let's have dinner, maturity ni weka. You reap what you sow, pama acres. Pass street, ima chinja chinja weather. Sometimes wakanga, sometimes you deliver nga labor. Tie pepeka, joy kasekuka nyamula kwendo put it in. Flag carrier, upika, tie cook the dish. Yes, upasugolo, ndiye moto, I'm proving it. Ine mwana wanakango ni kwesa, I'm too legit.
Dai, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Mamuna, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Dai, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Mamuna, afunika kukula na machuwe. Nikukula na machuwe. Kai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge panja yako ni machuwe. Kai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge bana bako ni machuwe. Kai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge familia yako ni machuwe. Kai, afunika kukula na machuwe. Kulibanga sunge mpini wako ni machuwe. Nikukula na machuwe.
Iwe mose walu panobe.
Kukula na machuwa.
Iwe mose walu panobe.
Kai, afunika kukula na machuwa.
Iwe mose walu panobe.
Wekamuna, afunika kukula na machuwa.
Iwe mose walu panobe.
Kukula na machuwa.
CKMusicPromos.com.